baby, come over here. Get on him, come on. Tell him how you love him. Tell him that you're grateful even right now. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Maisha yangu ni ushuhuda hai. Mimi niko hapa kuambia wetu wema wako yu hai. Wewe ni Mungu ambaye umefanya maisha kwa mzuri, sio kwa nguvu. Kwamba ninaishi nimeona neema yako. Maisha yangu ni ushuhuda hai. Mimi niko hapa kuambia wetu wema yako yu hai. Wewe ni Mungu ambaye umefanya maisha kwa mzuri. Wewe ni Mungu. We worship you, Jesus. Maisha yangu,
maisha yangu, ni ushuhuda.
Wewe ni Mungu.
Mimi niko hapa,
tunakupenda Baba.
chako kwetu.
Asante Baba.